Banachua barondo le dembe liyabana bagala waberewo obuyiya mu kutangira engeri teknolojia ja kusamu dembe liyabana mu Uganda manga Afrika amalala. Bino bifudde mu lukungaana oluteekateekeddwa kitongole ekya Africa Child Center e Makerere mwe basisinkaniza abakugu mu mitendera egijalo gyekuusa ku baana okusobola okusinziira mu nsinkano mundu gw'okusatu banoonyereze ku nsonga ezikwata ku baana bassewo obuyina ayinza okwesigamwako oba obuyinza mu Uganda okubaga enkola n'amateeka akwata ku baana n'eddembe lyabwe. Sokulu Afri Child Center Timothy Opobo agamba nti wasanawo enkola eyakagenderera okubugiriza abaana ku bintu gamba nga intaneti oba giyita emitimbagano.
Twagala abazadde bategeere ebintu ebipya ebijja ebiri mu kuno n'abaana baffe oba future y'abaana baffe. Ekyokulabirako kati internet, tulina internet ezze naye internet ono bwe tuba nga tetuli careful eyinza ate tukuleetera abaana baffe ebizibu eby'amaanyi kati ebintu ebimu bitwogerako nga kati internet kati olabira ddala abaana tulina abaana baffe tubawa amasimu tubawa iPad kati accessing a social media naye ate mu internet muno abantu ababi katugambe abayinza exploiting abaana bona be bayitiramu okulimbalimba abaana n'obaleetera ebizibu.